wako, penzi lako liko tamu. Niko wako, uko wangu. Mwili wazi kwako, penzi lako liko tamu. Sindike mulago saini dozira wako ze sobongo nkukwata kukungu homukongo abandira nyembu ni mudongo rankozi wonsuzo munyako my baby mubirengu tade kukotu denkwa tiratala to make you my day umbe protection my baby niko wako uko wangu mwili wazi kwako benzi lako liko tamu. Niko wako, uko wangu, mwili wazi kwako, penzi lako liko tamu. I like it where you roll your waist, in a beauty race you roll you the best. I go take you home that side in that east. Ukinishika, unaniguza, penzi lako lani dunga dunga liko shapu. Leo nami kwenye wenda kesho kutwa kwangu huko demu dilo jina unaitwa abagala na tuambie let's not still know. Niko wako uko wangu mwili wazi kwako penzi lako liko tamu. Niko wako uko wangu mwili wazi kwako penzi lako liko tamu. Baby nina shanga sura yako iko nzuri inapendeza. You look so shiny, you're sweet like honey, you're so far funny, you make me go crazy.